Say my ooh, yeah, yeah.
One time.
We waka, waka, waka. Juzi doba zitu nice, juzi tu zime nice.
Mwana.
Say my ooh, yeah, yeah.
Kwa majina ni Yana.
Juzi doba zitu nice, juzi tu zime nice.
Sedo.
La, la, la. Ako kapenika area. Naka kitaka mwichapa.
Chapa.
Nakula kiapo ndai hapa.
Aje.
Don't pon it, niki rusha mami stare. Uyungo wene nguwa mwili hatare. Wine and cut, nishikishe male. Tuende maeneo chuma ilale nane.
Yani bad boy kijana wa ingo. Napenda njugu na mukombero. Kingo Marcel napenda matingo. Kifo cha mende ama wagido. Ooh, yeah, yeah.
Ufa deleva makanga. Leo ni kifo cha mende.
Yeah. Maji mipatana na waya ya stima. Hata ya sina, naipiga kijonsina. When I'm done, you can't see me. Ah, vuta kaya, harufu mbaya. Nia manjege na manduku lumbaya. Unaishi wapi ya haya? Notoka wapi ulaya?
Nyashi yake soft, kama matires. Na ipapase na nitoa stress. Kama mzinga ni jaka bless. Na majirani wata witness. Ia ni bad boy kijana wa ingo. Napenda njugu na mukombero. Kingo Marcel napenda mastingo. Kipo cha mende ama wagi.